no, 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 a chinga.
B-boy, b-boy.
Kalunde, taka tuka tweni mwanda we, ah, mwanda we, sekunde. Mana muda no me songa we, ah, songa. Isema wane, yapo menyo na mshamba we, ah, mshamba we, muda sekunde. Mungu baba ndo amepanga we, ah, panga we. Una huruma we, tena nini chiti na vise, ah, vikongwe ulikuwa bize, ah, mama we, na moyo we, Nilivo kufuma we, ili nibidi tuko pole kulize, Lyogo bago kupiga siku mize, ah, mama we, kupole we, be. Wana siku lingia gagusta, kukubeza yeti mini kukunyanyasa, Nilikutunza wala siku watasa, mana mpa yangu litoa, masikini moyo wangu she utakasa, sina kinyongo nawe hata sasa, mana nimefungua mpya kurasa, ila siku fichi moyo moto poa, koya ndani sto
sema,
la 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 la,
sto sema,
ata yale antani,
sto sema, sto sema,
ata siri za kitandani,
sto sema,
no no no,
sto sema,
ata yale mabaya,
sto sema,
no no no, no.
Sto sema,
sto sema na sisemi tena, Aturu la la la, no ah 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 ah. Acha tunkuite wanoto mama we, umeniacha na msoto, ujue mida ya kula na kumukaka, vile nilivo kulisha ukanilisha. Na michezo chumbani mideko mama we, ile michezo ya kitoto, ujue bado mindo inasumbuaka, kichwani mwangu haitoka kikabisa. Hey, siwezi kungangania kimwana, akati moyo wako nitaji tena, acha mini jinyime. Ninywe nizime, wenda kesho sto kumbuka tema. Mapema siku zania kimwana, kama basoko utanmeza utantema. Acha nizingatie, shima nikupatie, nenda salama sto kusumbua tena. Wala siku ningia gagusta, kukubeza yeti mini kukunyanyasa. Nilikutunza wala siku watasa, mana nupa yangu litoa. Masikini moyo wangu she utakasa, sina kinyongo nawe hata sasa. Mana nimefungua mpya kurasa, ila siku fichi moyo moto poa, koya ndani sto
sema,
la 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 la,
sto sema,
ata yale antani,
sto sema, sto sema,
ata siri za kitandani,
sto sema,
no 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 no,
sto sema,
ata yale mabaya,
sto sema,
no 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 no,
sto sema,
sto sema na sisemi tena. Aturu la la la, no ah 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 ah.
Una huruma we, tena nini chiti na bise, ah, kwa mbwa mbwa bise.